Hi, everybody.
Hey.
Kipenzi changu changama, mina wewe hadi milele. Komesha wachokozi, wabaki kututazama. Toa toe, jasho la nywele. Nimesikia habari, eti kuna mtu Chezengondo.